Let them a callie. Hurry up, let them a callie. Tukate waba, tukate songi, tukate maji, tukate songi. Leta makali, tukate songi. Tukate waba, tukate songi, tukate maji, tukate songi. Leta makali, tukate songi. Stare yangu bombe, kaya koni uji enda basi kakoroge. Najuna jina isi juna jo stay shifore. Sinda no special ka hakuna pishore. Wana nita kiongozi sando nitoboke. Pengana ni rombo sakini big pocket. Poverty is not my portion, no way. Search my connection, pick a poison, bouncing baby.
Tukate waba, tukate songi, tukate maji, tukate songi. Leta makali, tukate songi. Tukate waba, tukate songi, tukate maji, tukate songi. Leta makali, tukate songi.
Chaji sijazima niko best. Manzi yangu aliniata niko best. Ukinona kila siku niko home. Sina wera wewe bro we niko best. Niko best. Niko best we bro niko best. Niko best. Niko best we sis niko best. Utajoje bro jona fanya wash. Kujibamba sis kunyo mosmos. Ni wangapi wanabengi kladi kikosh. To celebrate you sote ni ma champions.
Tukate waba, tukate songi. Tukate maji, tukate songi. Leta makali, tukate songi. Tukate waba, tukate songi. Tukate maji, tukate songi. Leta makali, tukate songi. Nanza na chrome jean, sign ko vodka. Kasi nshanza kukata whisky. Na chomako, na kunya dry. Nekona advice, usi mix pombe. Wezi toka local, mekunya kuglin. Lafuba mzinga, ati ya chrome jean. Wezi toka local, mekunya kuglin. Lafuba mzinga, ati ya chrome jean. Tukate waba, tukate songi. Tukate maji, tukate songi. Leta makali, tukate songi. Tukate songi, tukate waba, tukate songi. Tukate maji, tukate songi. Leta makali, tukate songi.